shani yangu, wewe so ndugu yangu. Kama unipende sikupende, hakuna kupigende.
Mapenzi yanachosha.
Usinipeleke
Records.